DajimSafi.com.
Bila kuchoka za kutia mawe kwa heshima, bila kuchoka msela kalu, barispeti bosi asani, na kubali salo mankani za big boss. Hapu kido Pablo Skoba msuku wa madawa kwa heshima. Tune, shake it, shake it, dance. Chis up, my dollar dance. Tune, shake it, dance. Chis up, property dance. Tune, shake it, dance. Chis up, panaku dance. Jay, naku pa ma pensi, naku pa vichenchi, kipi ya upati. Naku woka jumbo, twira jungle, bado texasi. Naku pa ma pensi, naku pa vichenchi, kipi ya upati. Naku woka jumbo, twira jungle, bado texasi. Swala paka na wala wala, kupati ni kimudi na ngala ngala. Kasabu kama chego wa vala vala, usilote ya tunku na gwala gwala. Hili dansi ya chausera, dance. Tuone, dance. Pama bongo, dance. Tuone, dance. Chisiboti, dance. Tuone, dance. Kachi, sira, kama paka lama paka, shasha. Kama rigira mapaka, shasha. Jakari na mitoto nganga. Kama ringi tukipanga spaspa. Maji mengi unka brogo chancha. Chani kwa tupaka wenki mwangwa. Nante kwa tunakubwa tuliza mita. Dance. Heida. Dance. Tune. Dance. Zero. Dance. Three. Dance. Tune. Dance. Weebu. Weebu. Mama weebu. 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 Dada weebu. Mama wifu, jay, si cheki na wawote. Na ulinta wangu moyo, ni wengine filomboji. Hawawezi kunifolo, umeniburika mamai. Kama tochi unifichi, menitowa sesi jay. Falume wa mapesi, wifu. Wifu, mama wifu, wifu. Wifu, dada wifu, sido, laini ukonsoti. Kama sembe mewe sozi, laini ukonsofti. Kama sembe mewe sozi, mambo ya kubaki mwenyewe. Saki mesenja, saki ujazi. Wachatika ukilijuwa miwa wewe. Fakti chain, kubati kasi. Artisti office, wabishi chow. Kimsi, mambo ya kubaki mwenyewe. Saki mesenja, saki ujazi. Wachatika ukilijuwa miwa wewe. Fakti chain, kubati kasi. Artisti office, wabishi chow. Kimsi, wimu. Wifu, mama wifu, 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 dada wifu, 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 mama wifu, 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 kweni wifu, sida. Pika makofi matatu, mapati ni mtu wa watu wa. Pika makofi matatu wa, bishi ni mtu wa watu wa. Pika makofi matatu, bishi ni mtu wa watu wa. Pika makofi matatu. Unstoppable name to a watu we. Pika makofi matatu we. Mapeshi wangu ni watu wa watu we. Pika makofi matatu. Jai kabati name to a watu. Sira, nisinte pembo kiko.
DajimSafi.com.
Tungeishi milele, tunywe tusilewe. Jai, nisinte pembo mwisho. Wacha tuke kwenda mbele. So twiga songenele. Sira, afya bora utunze ujana. Usema jaliwa, twalialia ukiwa. Lala pema chidi mchiwa. Maipacha doto sela. Jai wabisi kulala. Ala chuga sikifaya. Wako udongo mwidi wanyama. Futi sita utazama. Sisi wote warabana. Mkumbuke sari sana. Iwe nuru ya kiyama. Kesho kisinge kwepo kifo. Sido. Tungeishi milele. Wote tunywe tusilewe. Yane wote tuke kwenda mbele. So twiga songenele. Sira, afya bora utunze ujana. Usema jaliwa, Twali alia ukiwa Yala pe machi ni mtewa Maipacha noto selai Jai wabishi kulala Hala chuga sikifaya Wako udongo mwiri wanyama Futi sita utazama Sisi wote warabana Mkumbuke sari sana Iwe nuru ya kiyama Kesho kisinge kwepo kifo Ta Tuishi milele Tunye tusilewe Tuna Tuishi milele Yani tunye tusilewe Sira Sio gonjwa na kususwa Kifo siri ya muumba Ukiitwa utakuja Sio nenge la kurushwa Litumiaro mafuta Wanga wanga ukisota Tunaishi kuna kufa bwana Kisinge kwepo kifo Wote Tuishi milele Heida Tunye tusilewe Kwani we nani Bila kuchoka wana mkobogo za city Kwa ishima
Kwani we nani
Tune
Kwani we nani
Wewe hapo
Kwani we nani
Wewe hapo abukimba pabla skomba msungu wa madawa
Kwani we nani
Wewe hapo laisi wa manifesti Wewe hapo asumbishi Wewe hapo Chaiga madola, chaiga madola Hila kuchuka kalu, arumeshi Kizu tisi ya lupa inatisha Hapo Wemsela kipeteo, makidari
Pakuwa ngoma kali kutoka wadachimsafi.com